Ahubiri 6.
Tsono tisangoima pa maphunziro oyamba enieni a Kristu. Tisachite kubwerezanso kuphunzitsa zomwe zili ngati maziko, monga zakutembenuka mtima, kusiya ntchito zosapindulitsa moyo wosatha, zakukhulupirira Mulungu, za maubatizo, zakusanjika manja, zakuuka kwa kufa ndi zachiweruzo chotsiriza. Koma tiyeni tipitirire mpaka tikafike pa kukhwima kwenikweni. Mulungu akalola tidzaterodi. Anthu amene atataya chikhulupiriro chawo nkosatheka kuwatsitsimutsa kuti atembenuke mtima. Iwowo kale Mulungu adawawunikira, adalawako mphatso yochokera kumwamba nkulandira nawo mzimu woyera. Ndipo adazindikira kukoma kwa mawu a Mulungu ndi mphamvu za nthawi imene inali nkudzafika. Tsono akamamkana Mulungu tsopano, akuchita ngati kumpa chika iwo omwe mwana wa Mulungu ndi kumnyozetsa poyera. Paja nthaka yolandira mvula kawirikawiri nkubereka mbewu zopindulitsa oyirima, Mulungu amayidalitsa. Koma ngati ibereka minga ndi nthula, ndi yachabe ndipo ili pafupi kutembereredwa, mathero ake nkutenthedwa mmoto. Koma inu okondedwa anga, ngakhale tikunena zimenezi sitikukukayikirani. Tikudziwa kuti muli nazo zabwino zolinga kuchipulumutso chanu. Paja Mulungu ngolungama sangaleke kusamalako za ntchito zanu ndi chikondi chimene mudamuonetsa pakutumikira oyera ake, monga mmene mukuchirabe tsopano. Tikufunitsitsa kuti aliyense mwa inu apitilire kuonetsa changu chomwechi mpaka potsiriza, kuti chiyembekezo chanu chifike pake penipeni. Sitifuna kuti mukhale aulesi, koma mutsanzire anthu amene pakukhulupirira ndi pakupirira akulandira zimene Mulungu adalonjeza. Pamene Mulungu ankamulonjeza kanthu Abrahamu, adalumbira kuti paline ndemwe Mulungune. Adatero popeza kuti panalibe wamkulu koposa mwini wakeyo amene akadamtchula polumbirapo. Ndiye Mulungu adati,
ndithudi ndidzakudalisa kwakukulu ndipo ndidzachulukitsa kwambiri zidzukulu zako.
Mchifukwa chake Abrahamu adayembekeza molimbikira, nalandira zimene Mulungu adamulonjeza. Anthu amalumbira mdzina la wina amene akuwaposa, ndipo lumbiro lotero lotsimikizira mawu limathetsa kutsutsana konse pakati pawo. Mulungu pofuna kuwatsimikizira anthu odzalandira zimene adalonjeza kuti iye sangasinthe maganizo, adatsimikiza lonjezo lakelo pakulumbira. Motero pali zinthu ziwirizi, lonjezo ndi lumbiro, zimene sizingathe kusinthika, ndipo Mulungu sanganamirepo. Mwa zimenezi Mulungu adafuna kutilimbitsa mtima ife amene tidathawira kwa iye, kuti tichigwiritse chiyembekezo chimene adatiyikira pamaso pathu. Chiyembekezo chimenechi tili nacho ngati nangula wa moyo wathu, chokhazikika, chosagwedezeka konse, ndipo chimabzola chotchinga cha nyumba ya Mulungu ya kumwamba, mkukalowa mpaka kumalo opatulika a mkatikati. Yesu adatitsogolera kale mkulowamo chifukwa cha ife. Iye adasanduka mkulu wa nsembe wonse wa muyaya, unsembe wake wonga uja wa Melikizedeki.